Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga turaza kubaganirira kubijyanye n'amaraso mu mubiri w'umuntu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Njete z'Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikiganiro muri isanga rero kibaha ijambo nkuko bisanzwe, muduhe telefone zanyu tuze kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1202441931. Subiremo 1202441931. Hari ibintu bitandukanye bifasha umuntu mu buzima. Uyu munsi rero ikiganiro ni ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro muri isanga kibanda ku magara y'abantu buri wa gatatu nk'uko mimenyereye. Muri ibyo bintu bifasha mu buzima harimo amaraso atembera mu mubiri. Uyu munsi nk'uko nari mbivuze rero mukanya turaganira ku maraso, tureba ubwoko bwayo, amatsinda arimo n'icyo amaze mu buzima bw'umuntu. Turanareba ibibazo umuntu ashobora kugira biturutse ku maraso. Ijwi rya Amerika rero ryabatumiriye muganga Gatare Swaibu, ni umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rero nk'uko ribatumirira impuguke buri gihe, namwe mujye mukomeza mube hafi mutange ibitekerezo byanyu cyangwa se mubaze ibibazo. Ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Dr. Gatare Swaibu, muraho murakomeye.
Naho neza Eugenie.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo uganire n'abakunzi bayo. Mu buzima haba ibintu bitandukanye, nagira ngo muri aka kanya mu gutangira rwose mubanze mutubwire akamaro k'amaraso mu mubiri w'umuntu.
Murakoze cyane. Umubiri ugizwe n'ibice bitandukanye cyangwa se icyo bita tissues mu Cyongereza, ariko muri ibyo ngibyo akabamo amaraso. Ubusanzwe amaraso adutembera mu mubiri agizwe n'ibice by'ingenzi nka bitatu. Hari insoro zitukura arizo globule rouge cyangwa se red blood cells, ari nazo zikoreshwa mu kuba ibice bitandukanye by'umubiri byabona umwuka oxygen bikoresha kugira ngo bibeho. Birumvikana ko oxygen iba yanyuze mu bihaha. Izo nsoro zitukura ari nazo zituma amaraso yacu asa umutuku. Hakabamo ikindi gice cy'amaraso cyitwa udufashi, plaquette cyangwa se platelet. Iki gice gifasha amaraso kuvura cyangwa se ibyo bita coagulation, kuba iyo umuntu ari barazigirana kuba uko kuvirirana kwahagarara. Hakaba n'ikindi gice cy'amazi ari nacyo kinini kigize amaraso twita umushongi cyangwa se plasma. Icyo gice nacyo kikaba kirimo insoro z'umweru zifasha umubiri kurwanya indwara, ariko hakaba harimo nanone izindi proteine zifasha ya maraso kuba yavura, cyangwa se umuntu niba arimo kuva ayo maraso kuba kwahagarara. Muri make ni amaraso urebye nibyo bice biyagize, ariko akaba anakoreshwa nanone mu gukwirakwiza mu mubiri wose intungamubiri. Ibyo turya byose bigera muri bya bice bitandukanye bigize umubiri binyuze mu maraso. Muri make amaraso ni tishu y'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu.
Ndumva mubisobanuye ku buryo bwumvikana. Noneho harimo ubwoko bungahe mu maraso?
Kuri surface, ya insoro zitukura habaho uturemangingo twitwa antigens. Izi zikaba ari proteine zituma umuntu runaka agira ubwoko bw'amaraso runaka. Izi antigens rero bitewe n'imiterere yazo zashyizwe mu byiciro bitandukanye twita system. Amaraso uyu munsi akaba agizwe na system zigeze kuri 36. Muri zo harimo ebyiri zizwi cyane, iyo bita system ABO cyangwa se ABO system. Hakabamo system yindi yitwa RESIS. Hakabamo izo nizo ebyiri zizwi cyane, ariko hari n'izindi uko navuze zose hamwe ni 36 za Kid, Duffy, Kel, Diego n'ibindi. Ubwoko bw'amaraso rero ni bwinshi cyane, ariko bumenyerewe cyane ni ubugize za system arizo ABO na RESIS. Ubwo rero tubije ikibazo mwari mwambajije, navuga ko ubwoko bw'amaraso bumenyerewe cyane ari 8, ari bwo blood group A positive, akaba blood group A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, na O positive, na O negative. Ubu bwose hamwe ni ubwoko 8 buzwi cyane hano hanze, ari nabwo mbajije ngo ubwoko bw'amaraso ni ubuhe, kenshi azakubwira bumwe muri ubwo ngubwo 8. Ariko hakaba n'indi sisteme ngo iyo positive na negative ni icyiciro kindi cya resa system. Ni resa system ikaba igizwe na antigens za proteine navuze ziba ziri ku nsoro zitukura zigeze kuri 50, ariko muri izo nizo 55 nizo zibanzaho cyane mu buvuzi umunsi ku wundi. Izi ngizi hakaba harimo ya antigene B, hari antigene ya Grand C, Petit C, Grand E, Petit E. Muri izo nanone 5 ayibanzaho cyane cyane ni ya antigene B, ya antigene B. Iyo kuri kuri surface y'insoro zitukura z'umuntu hariho antigene B yitwa ko ari RESIS positive. Yaba itariho akwitwa ko ari RESIS negative. Bityo rero twavuga ko muri system RESIS habaho ibyiciro bibiri bidefinisa ubwoko bw'amaraso, ari naho haturuka ya za blood groups twabonye 8 zigizwe na positive, a negative, weye positive cyangwa se negative. Niya RESIS tuba tuvuga ya antigene B iyiriho ubwo ni A positive, iyitariho ubwo ni A negative.
Hakaba hari A
B negative, AB positive, AB negative, na O positive cyangwa se O negative.
Hari abavuga ngo na AB nayo ibaho cyangwa nukwibeshya
yego abe abe iri mu ubwo nukuvuga ngo umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB abafite zantigene z'ubwoko bwa A akagira n'izindi z'ubwoko bwa B akitwa ngo ni AB akaba yaba resist positive cyangwa se akaba positive uba muri za zindi AB AB O ushobora kuba resist positive cyangwa se resist negative
none ni kamaro kibigira kumenya ko ufite resist positive cyangwa negative
murakoze cyane ikibazo cyiza cyane ni nabyo koko umuntu wese akagombye kugenda azi ubwoko bw'amaraso ari igihugu yewe n'abashoferi batwara imodoka mbere y'uko asabwa icyemezo cyangwa se perimi yo gutwara imodoka bamusaba ko yabanza akanamenyesha akanipimisha ubwoko bw'amaraso bakanabushyiramo muri perimi ye bifasha rero umuntu kuramira ubuzima bwe igihe habayeho nka emergency runaka yatuma ukenera amaraso tuvuge nk'igihe ugize impanuka ugatakaza amaraso menshi uba ukeneye ayandi mu gihe gito cyane gishoboka kuko gufata ibipimo byo muri laboratwari bishobora gutwara umwanya munini umuntu akaba yahatakariza ubuzima iyo ni inyungu ya mbere ubwo nawe ubwawe ushobora kuramira ubuzima bwawe kubera ko icyo gihe amaraso yaguhabwa ahita aboneka byihuse hatagombeye kubanza kujya nanone gupima kugira ngo abaganga bamenye ubwoko bw'amaraso yawe icya kabiri kwibeshya bibaho mu buzima busanzwe aho abaganga bashobora gutera umurwayi amaraso adahuye naye ariko igihe umurwayi azi ubwoko bw'amaraso ye bifasha umurwayi gufatanya n'abaganga kwirinda uko kwibeshya igihe ashobora gukenera amaraso iyo ni impamvu twavuga ko ari iya kabiri iya gatatu by'umwihariko abari n'abategarugori bafite ubwoko bw'amaraso bwa resist negative hari umuti baba bagomba guterwa igihe bagize ibyago byo kuvanamo inda cyangwa se igihe abyaye umwana ufite resist positive bityo kumenya ubwoko bw'amaraso bw'amaraso ye ni ngombwa cyane mu rwego rwo gukumira ko umubiri we wakora abasirikare antibodies bashobora gutuma yabura n'urubyaro burundu
none se
urumva
nenge kubaza none uwo mugore yabimenya gute ko afite iyo yamenye te ubwoko bw'amaraso afite niba afite positive resist positive cyangwa negative uko umugore agiye kwipimisha baramusuzuma kwa muganga bakamubwira amaraso afite cyangwa agomba kubisaba
ubundi umugore yasuzumisha inshuro zigera kurenye iyo niyo protocol iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo twita antenatal consultation cyangwa CPN consultation prenatal muri izo hakagombye gupimwa n'ubwoko bw'amaraso ku buryo umubyeyi agomba kumenya ubwoko bw'amaraso niba ari resist negative muganga akaba yamukurikirana kuri uyu mweru 28 ubushakashatsi bwagaragaje ko haba hashobora kubaho ibyago by'uko amaraso y'umwana atwite na nyina ashobora kwivanga byose uwo mwana rero ari resist negative nyina ari resist positive amaraso akivanga nyina amaraso ya nyina abona ya yandi y'umwana nk'aho ari umwanzi agakora abasirikare twita antibodies noneho zikaba zagira ingaruka ku mwana wundi wa kabiri cyangwa se uzakurikira azabyara bityo rero biba byiza ko umugore utwite amenya blood group ye igihe atwite yewe ndetse agitwita za CPN enye aba agomba gukora imwe yakagombye kuba igaragaza n'ubwoko bw'amaraso afite.
Mukanya ndagira ngo tujye ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi rya Amerika badutegereje, ariko mbere yaho nagira ngo mutubwire umugore utwite we, kubera ko afite n'amahirwe yo kwisuzumisha kenshi, umuntu usanzwe ugiye kwa muganga we ashobora gusaba bakamupimira amaraso, cyangwa ni abisabira rendez-vous, bigenda gute kugira ngo amenye groupe sanguine?
Nicyo nta muntu ujya umenya ubwoko bw'amaraso ye igihe cyose atarakoresha ibipimo bya blood group kwa muganga. Icyiza ni uko ni ibipimo bifatwa muri laboratories nyinshi zitandukanye, aho ibitaro byinshi aho umuntu aba atuye baba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bamenya, bamupimira bakamenya ubwoko bw'amaraso afite. Icyo nakangu rero abadukurikiye ni uko bagana ibyo bigo bitandukanye, ibyo bitaro bitandukanye, bakaba bakwipimisha bakamenya ubwoko bw'amaraso yabo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga kibanda ku buzima buri wa gatatu. Umutumirwa wacu ni Dr. Gatare Swaibu, akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso ni mu Rwanda, ni mu kigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abatwumva. Pacifique, wifuje ko tuguha ijambo, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, urahagana he?
Ndi Bujumbura mu manuko bw'igisagara.
Ikibazo ufite cyangwa
icyo nagomba kubaza uwo mutumire ni uko tubazo dushika kuri dutatu twonyine, benshi bakunda kwama biyumvira ku bijyanye n'amaraso. Yavuze ubwoko bwinshi bw'amaraso, ariko ugiye kuraba abantu bakunda kumenya ubwoko bw'amaraso ni nk'abantu bo mu gisagara, nk'abantu bo mu cyaro bo ntibakunda kumenya ubwoko bw'amaraso yabo baba bafite. Ariko ikibazo rero nagomba ndamubaze kwaba bajyanye no gutanga amaraso, nagomba nje ndababaza ati mbega gutanga amaraso cyane nta ngaruka byoba bifise ku gutanga amaraso cyane, cyangwa ku kuyategwaho muri bajya bayategwaho ho nta ngaruka byoba bitera? Nka kurya akarorero notanga ni nka kurya nk'umuntu afise nk'imyaka nka 80 aratanze amaraso, kacyo usanga ayo maraso atewe nk'umwana w'imyaka nk'umunani cyangwa 10. Mbega uwo yatewe nta ngaruka yoba agira ku buryo yoba atewe amaraso yoba yavuye mu muntu amusumbya imyaka? Cyangwa ikindi kandi kibazo nagomba nje ndamubaza kandi nkunda kugira kwa makenga, urabona yuko abantu turi uburyo bubiri, hari umugore n'umugabo. Mbega nk'umugore iyo atewe amaraso yavuye mu mugabo nubwo baba bayahutse nta ngaruka byoba bitera, cyangwa umugabo atewe amaraso yavuye mu mugore hoho nta ngaruka byoba bitera? Ikibazo cyanjye cyari icyo nashaka numve ko yosobanura kugira ntahuswe n'abandi babitaho.
Urakoze cyane. Ubwo umuntu yakongeraho ati amaraso ari umuntu ari umwirabura akayahabwa n'umuzungu cyangwa se undi muntu wo mu bundi bwoko, ubwo reka dusobanurire. Dr. Gatare,
urakoze cyane. Urakoze cyane Pacifique, iki kibazo cyiza. Ese gutanga amaraso cyane nta ngaruka? Ndashaka kumara impungenge, nta ngaruka umuntu utanga amaraso yagira, kuko buriya ibigo byose igihugu icyo ari cyo cyose aho umuntu atangira amaraso hari ibigenderwaho, ibyo bita norms, international norms ziba zigomba gushingirwaho mbere y'uko umuntu yemererwa gutanga amaraso. Muri izo ngizo rero habamo no kubanza kureba ese uyo muntu ugiye wifuza gutanga amaraso we ubwe afite angana iki, hari ibyo bita za hemoglobine. Tubanza tugapima, tukabanza tukareba ko umuntu wifuza kuduha amaraso nawe ubwe ayafite, atari ukuvuga ngo turayamukuramo we asigariraho. Bikiza ubuzima bw'umurwayi, ariko tugire n'undi ujya ku gitanda cyo kwa muganga. Rero ugutanga amaraso hari interval, ni ukuvuga ngo uyu munsi nk'umuntu utanze amaraso, ubundi haba ubwoko bubiri bwo gutanga amaraso, uburyo bubiri hari ubwoko aho umuntu bamukora amaraso yose mu mutsi, iyo bita whole blood. Hakabaho n'ubundi uburyo bwaho umuntu atanga amaraso tugakuramo igice kimwe ibindi bice bikamusubiramo. Urugero natanga nko mu Rwanda, ubwo buryo burahari bwaho umuntu ashobora gutanga twa dufashe cyangwa se plakete gusa, ibindi bice plasma na n'ubushobozi dukora zikaba twazimusubizamo na mashini. Iyo rero umuntu atanze amaraso mu minsi 56 za nsoro zitukura aba yatanze ziba zamaze kumusubiramo. Ariko noneho ya volume yatanze, ya volume ya mililita 450, iyo yo mu masaha 28 aba yayisubiranye, kuko umubiri urongera ugakora andi mazi bitewe n'ibiri umuntu aba yariyeho n'amazi aba yanyweye. Ariko za nsoro zitukura ni nyuma y'iminsi 56. Noneho yaba yatanze udufashe, icyo gihe udufashe umubiri wongera kudukora nyuma y'iminsi 10. Birumvikana ko umuntu watanze amaraso muri bwa buryo bwo gutanga yose whole blood agaruka nyuma y'amezi 2 cyangwa se 3, ari yo ya minsi 56 ihwanye n'amezi hafi 2. Noneho umuntu watanze udufashe muri za buryo bwa kabiri navuze, icyo gihe buri minsi 15 abashobora gutanga, cyane cyane ko twabibonye ko mu minsi 10 twadufasha aba yadusubiranye umubiri nk'uruganda rwongera rugakora ibindi bigize amaraso. Bityo rero ku gutanga amaraso ahubwo ni byiza cyane, ingaruka nziza cyangwa se ibyiza byo gutanga amaraso nabyo birahari. Nta ngaruka bishobora ku gutanga cyane, upfa kuba ukurikiza ya mezi 2 cyangwa 3, cyangwa se ukaba wakurikiza iminsi 15 igihe utanga udufashe, nta ngaruka bishobora kukugiraho. Ahubwo kuyatanga cyane bifite inyungu. Inyungu ya mbere ni uko bikurinda kugira umuvuduko mwinshi w'amaraso, ubushakashatsi bwarabyerekanye, bikurinda kugira ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kubera ko hari indwara z'umutima ziterwa n'ibinure bibi iyo bita za cholesterol. Iyo umuntu atanga amaraso kenshi regularly inshuro enye mu mwaka, bimurinda kuba yagira ibi byago. Ikindi kibazo yabajije atese umuntu w'imyaka 80 atanze amaraso agahabwa umwana, nta ngaruka byagira kuri uwo mwana? Mbere na mbere kamanze nkosore, nta muntu w'imyaka 80 wemerewe gutanga amaraso. Nko mu Rwanda umuntu atanga amaraso ari uko afite imyaka 18 kugeza kuri 60, yewe no mu gihugu cye cy'u Burundi ni guhera ku myaka 18 kugeza kuri 60. Ariko noneho umuntu w'imyaka 60 atanze amaraso agahabwa umwana, hari ingaruka byamugiraho? Ntazo. Kubera ko nk'uko nabivuze, iyo dutera umuntu amaraso yaba umwana yaba mukuru, tumutera za nsoro cyangwa se twadufashe cyangwa se za proteine navuze dusanga shonje, kandi nsoro zitukura burya zibaho mu mubiri w'umuntu iminsi 120 gusa. Ubwo ni nk'amezi 4 gusa, bikaba umubiri ukaba wazikuramo. Birumvikana ko umuntu w'imyaka 60 nubwo aba afite imyaka 60 ariko insoro ze zitukura duhereza wa mwana, iyo ntabwo ziba zifite imyaka 60, zo ziba ziri ntoya kubera ko umubiri ukora amaraso umunsi ku wundi, umunota ku wundi.
None se uwo w'imyaka 60 kuki adashobora kuyatanga niba nta kibazo kindi afite?
Umuntu urengeje imyaka 60 impamvu atayatanga, buriya iyo umuntu watanze amaraso mu badukurikiye hari n'uwayatanze, ubundi hari urwandiko tubatereza cyangwa se questionnaire, habamo n'ibibazo byo kubabaza se muri umeze neza, urumva nta hantu na hamwe uri kubabara, ntaki ibyo byose iyo uko nagenda kura akareha imyaka 56 usanga kenshi nawe umubiri we utangiye gushiramo imbaraga niba ariko nabivuga bityo kuba uwo muntu yatanga amaraso nawe bishobora ashobora kubura za mbaraga kandi nawe yari ayakeneye cyangwa tugasanga n'amaraso umubiri ni make icyo international standards zigaragaza ko umuntu ufite urengeje imyaka 60 atagomba gutanga amaraso ariko hari n'ibihugu byo bigera ku myaka 65
ye noneho amaraso y'umugabo n'umugore rero naho yavugaga ati ari amaraso umugore ahawe n'umugabo cyangwa se
umugore ahawe ahaye umugabo amaraso nabyo ni kimwe nta kibazo kiba kirimo kubera ko nk'uko nabivuze yaba umugabo yaba umugore twese tuba dufite insoro zitukura zimwe tuba dufite twadufashi twari tumwe za proteine zifasha amaraso kuvura cyangwa se igihe umuntu arimo kuvirirana kuba uko kuzarara ni bimwe yaba umugore yaba umugabo yaba umwirabura yaba umuzungu ni ukuvuga ngo umwe guha undi amaraso nta ngaruka byagira kuri mugenzi
we akanyuma rero noneho guterwa amaraso kenshi nabyo yabibazize niba nta ngaruka nabyo bigira
gutera amaraso menshi kenshi birashoboka ko umurwayi yagira ibibazo kubera ko yamaraso imitishu nk'uko nabivuze afite ubuzima hari ya mantijeni nahereyeho mvuga ashobora guterwa wa murwayi noneho ugasanga muri za antijeni hari izo umubiri udashobora kwihanganira bikaba ngombwa ko umubiri w'umurwayi ukora abasirikare wazongera kumutera andi maraso ba basirikare bakajya kurwanya ayo maraso iteye ni nayo mpamvu iteka dusaba abaganga guhitamo guha umurwayi amaraso ari uko ubundi buvuzi bwose bwananutse ni ukuvuga ngo nta kindi kuko hari ibyo bita transfusion alternative to transfusion aho ushobora kubanza ukagerageza izindi nzira zose zishoboka harimo gutanga imiti harimo gutanga za serumu zo kwa muganga ayo maraso ashobora kudakenerwa hakabamo nanone aho ushobora gukurikirana umurwayi umuhereza imiti yongera kwa umubiri yongera imbaraga umubiri mu gukora amaraso kubera nayo amaraso atazakenerwa birashoboka ko umuntu ahabwa amaraso menshi ashobora kuvanamo ingaruka zitari nziza bitewe n'ayo maraso aba ari kumuhabwa akabashobora kuba yakora b'abasirikare navuze haruguru ariko harimo n'indwara ashobora kuzanamo nabyo birashoboka kubera ko burya amaraso ntabwo risike ari zero ntabwo risike ari zero ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahabwa amaraso aba agomba kubaho kwigengesera mbere y'uko umuganga ahitamo kumusabira amaraso
reka twakire na Danieli ku murongo wa telefone Danieli uranyumva Daniel urahagana he
ni mu Rwanda
ufite ikibazo
njye ndabaza umutumirwa hari ukuntu abantu babana noneho ngo ntibabyare kubera amaraso yabo adahuye noneho ndamubaza ese koko bibaho ko umuntu ashaka gushakana uwabura umugabo ashaka umugore mukabana ntimubyare kubera ubwo bwoko bw'amaraso ubwo ngubwo nagira ngo koko niba ari byo adusobanurira ubwoko bw'amaraso butuma umuntu ashobora kubana n'undi ntibabyare noneho akaba kabiri nkamubaze se bashobora kugenda bakipimisha noneho bakababwira kwa muganga ko bashobora kubyara cyangwa ntibabyare bitewe n'ubwoko bw'amaraso babasanzemo saba murakoze cyane
urakoze cyane Danieli reka muhe umwanya gusubize Dr. Gatare
kutabyara kubera ko ubwoko bw'amaraso budahuye mu by'ukuri kuba umuntu afite blood group O undi afite A cyangwa B cyangwa se AB byonyine ntabwo bihagije kugira ngo habe havaho izo ngorane zo kutabyara, ahubwo ikikunze kubitera igihe ya resisi navuze zidahuye. Umugore afite resisi negative, umugabo we afite resisi positive, noneho umwana akazafata resisi ya yewe cyane cyane nako bikunze kugenda ko umwana afata resisi ya positive igihe nyina ari resisi negative. Iyo rero umwana wa mbere bamutwite ubundi nta kibazo cyakagombye kubaho keretse habayeho impamvu runaka ituma amaraso y'umwana batwite ahura n'aya nyina, tuvuge bya bimwe 28 navuze, aho ubushakashatsi bagaragaje ko ashobora kuba ibyo byago by'uko ayo maraso ahura. Ariko mu busanzwe amaraso y'umwana n'aya nyina bihura igihe avuka. Yari yamaze kuvuka uwo mwana wa mbere mu masaha 72 nyina ahabwa umuti, nko mu Rwanda ni twebwe tuwugira uwo muti wo bita Rezogama cyangwa se Rogam. Uwo muti tuwutangira yewe n'ubuntu kugira ngo Daniel abimenye n'abandi babimenye, ku munyarwandakazi wese tuwutangira ubuntu. Uwo muti ubuza wa mugore cyangwa se wa mubyeyi kuba yakora b'abasirikare bashobora kuba bagira ingaruka ku bateza ingaruka ku mwana wa kabiri cyangwa se ku nda ya kabiri. Iyo rero atatewe uwo muti niyo navuze ashobora gukora abasirikare, noneho indi nda ikurikiyeho umwana uri mu nda ya nyina akaba wa b'abasirikare nyina yakoze bakaza bakaba bakwica za nsoro zitukura z'umwana. Ni ahandi wumva ngo inda zivuyemo cyangwa se zihora zivamo cyangwa se n'umwana yamutiriyemo cyangwa se yanavuka ugasanga avutse afite umuhondo ukabije. Ibyo izo ni zimwe mu ngaruka zo kuba umuntu atatewe wa muti. Ariko icyo namumara impungenge nanone ko uwo muti mu Rwanda urahari ku masi yacu yose, igihe cyose umurwayi yawukeneye ibitaro biragarukaho. Nk'uko nabivuze ku munyarwandakazi wese n'ubuntu, yewe no kutamunyarwandakazi ariko umugabo we cyangwa we ubwe atanga amaraso uyu munsi, politiki y'igihugu itubwira ko tutanga kuvoma. Naho ubundi kuba umugabo n'umugore badahuje ubwoko bw'amaraso by'ubwabyo nta kibazo kirimo, keretse resisi arizo zidahuye kandi nabwo ntabeho kumukurikirana.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire na Eugene uranyumva?
Mwiriwe
neza. Yego. Ikibazo cyawe urahagana hehe?
Ndikugana mu Rwanda.
Yego.
Ndamanje kumushimira Dr. Gatare. Biragaragara ko ibyo asobanura bizi neza, arabizi rwose.
Niyo mpamvu twamutumiye.
Nka bitatu mu magambo make asanga adusobanurire hari indwara tujya twumva bita anemi. Anemi ngo ni imwe mu ndwara zifata amaraso, wenda yadusobanurira mu magambo make na infekisiyo y'amaraso ari byo undi muntu yagize infekisiyo sangine. Ikindi namubaza ni ikintu kijyanye uko yagiye avugayo ama blood group AB na O na za ki zose ngo hari ukuntu ziba zifite ba nyirayo magurupi baba bafite imyitwarire runaka, sinzi niba yadukonfirima niba ari byo koko cyangwa se mu gihe gitoya akatubwira ati wenda A aba ari abantu bameze batya gutya na gutya. Ikindi
Urakoze
ayabitwanirira
mu magambo makeye kuko hari nabandi bategereje urakoze cyane Eugene
murakoze
ni Dr. Gatare muri makeya koko nkuko abisabye Eugene mwamubwira muri makeya kuri ibibazo bye anemi infection ya maraso n'imyitwarire y'umuntu bikurikizwe na groupe sangue
okay murakoze cyane anemi ubundi bivuze kuba umuntu afite amaraso make ni ko tuvuga mu Rwanda ariko anemi bivuze kuba umuntu adafite ingano y'insoro zitukura mu maraso ye iri hasi iyo tugiye gupima tureba nka hemoglobine ubundi umuntu wese ufite hemoglobine iri munsi ya 7 icyo gihe aba afite twavuga ko afite anemi ariko nanone ntabwo bivuze ko aba agomba guterwa amaraso kubera ko ya 7 gatandatu ushobora no gutanga imiti umuntu ingano y'amaraso ye ikiyongera infection sanguine ngira ngo ni nyinshi ubwo bivuze ko ari za ndwara zishobora kwandurira mu maraso infection sanguine ni igihe amaraso afite mu bwandu runaka ariko hashobora kuba yakwanduzwa na virusi ashobora kuba yakwanduzwa na bakteri ni mikorobe zitandukanye ngira ngo sinzi icyo yabajije neza
umuntu yaza akoraho ikiganiro cyihariye
twazakoraho ngira ngo kirambuye bene icyo ikindi yabajije ni kirajyanye n'ubwoko bw'amaraso n'imyitwarire y'umuntu ngira ngo ibi ngibi rero hari abantu benshi ariko bya bindi twita ngo ni mise mite sinzi ukuntu umuntu yagita mu Kinyarwanda ni kwa kundi ikintu kiba kimeze nk'igihuha kiri mu bantu
baragihererekanyije
waba usanga tuvuge nka Eugene afite blood group ya O akaba afite imyitwarire imuranga bagasanga n'undi ufite blood group O nawe bahuje imyitwarire bakavuga bati rero abantu bose bafite iyi blood group buriya barangwa tuvuge n'umujinyi barangwa tuvuge n'ubuntu ariko mu by'ukuri nta bushakashatsi burakorwa kugira ngo bibe byaba byakwemezwe kugira ngo byemezwe neza hari bwakozwe bigeze gukorwa muri Japan ariko nabwo ni hipotezi ziba ziri aho ni teori ziba ziri aho ngaho ariko zidafite aho zihuriye n'ukuri guhamye ni kwa kundi abantu baba bafite bavuga ikintu runaka no ugasanga gikwirakwiye hose ariko nta kuri kurimo icyo namubwira ni uko blood groups ntaho zihuriye n'imyitwarire runaka cyane cyane ko burya imyitwarire y'umuntu iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni genetics uko umuntu aremwe ibyo yaba yaravanye ku babyeyi be ikindi naho dukurira environment dukuriramo niyo mpamvu usanga impanga abo bita abafraternal twins abandi baba bahuye neza niba ari abakobwa bombi cyangwa se abahungu bombi udashobora no gutandukanya ubareye gutya ariko ugasanga barakora ibintu bitandukanye baramutse bakuriyemo ni environment zitandukanye so ntawe rero bihuriye n'izi blood groups abantu baba bafite na characters
ye reka twakire na Patrice ku murongo wa telefone Patrice
yego ndabumva
ye urahagana hehe
ndabizombora yego nagomba ndamwibariza akabazo
yego
abantu bamwe barafite amakenga yuko kuko yavuze ati umuntu akwiye gutanga amaraso hagati y'imyaka 18 gushika 60. Rero abantu bamwe bamwe barafite amakenga bavuga ngo umuntu iyo atanga amaraso akabihagarika arashobora kugira ingorane zimwe zimwe iyo yabihagaritse. Mugabo je sindahamenya kuko bari kuri hanyuma kandi kaza kagira kabiri nagomba kumwibariza igihe umwana ari mu nda y'umubyeyi abasangiye umugwi w'amaraso n'uwo mubyeyi amwirungenze kibazo twanjye kwari utwo.
Urakoze cyane Patrice. Ye Dr. Gatare
icya kabiri ntabwo nacyumvise neza ikibazo.
Arabaza numvaga abaza niba mugo mu murwi umwe nuvuga ko agira groupe sanga imwe ni na nyina. Ndumva mu byo wari wasobanuye waravuze ko umwana ashobora gufata groupe ya se.
Murakoze cyane. Umwana afata groupe sanga ayivanye ku babyeyi bombi, ayivana ku mubyeyi umwe, ayivana ku babyeyi bombi ariko akabaho ubwiganze. Hano urugero natanga groupe A na groupe B na groupe AB ifite ubwiganze cya bya bindi bitango dominant. Iri dominant kuri blood group O. Ni ukuvuga umwe mu babyeyi afite blood group O, undi afite imwe muri za zindi eshatu A B cyangwa se AB, umwana afata ubwoko bwa bundi bwiganze. Noneho ikindi nanone ni uko rezisi nanone iva ku babyeyi bombi ariko hakabamo nanone ubwiganze bwa rezisi iri positif ya antigene B iyo ihari niyo yiganza, ku buryo umubyeyi ufite rezisi negatif akahura n'undi ufite rezisi positif, rezisi positif niyo yiganza keretse iyo afitemo kare ka risesi icyo bita risesive gene ka kandi katiganje nyine ni o positive ariko afitemo ka gene ka negative. Icyo gihe yahuye n'umuntu bakabyarana birashoboka ko umwana yafata resist positive cyangwa akagafata na resist negative. Biragoye kubisobanura gute kuri telefone ariko ngira ngo
ntacyo mwagerageze kuko n'ubusanzwe harimo amagambo atabonerwa ikinyarwanda cyuzuye cy'umwimerere ariko ndumva birumvikana kugeza ubu. Ye ari amakenga rero afite zira mpungenge z'umuntu utanga amaraso
ndetse umuntu atanga amaraso agahagarika ntangaruka bimugiraho ntangaruka kuko zansoro zitukura fashi wa mushonje aba yatanze arabisubirana kandi umubiri urongera ugakora ukora nk'uruganda urongera ugakora ibindi bigize amaraso. Rero kuyatanga ntangaruka kubera ko umubiri urongera ugakora ndi no guhagarika nta kibazo wahagarika. Gusa icyo twifuza ni uko warushaho kuyatanga kubera ko abakenewe kugira ngo hari ukuranira ubuzima bw'indembe kwa muganga.
Nadirwa rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Turaganira ibyerekeranye n'amaraso. Twakire ku murongo wa telefone iri Defense, uranyumva?
Yego ndabumva.
Yego urahagana he?
Ni Kigali mu Rwanda. Muratwanganira, hari imvura nyinshi n'inkuba.
Ntacyo turabumva ariko
mfite akabazo nkagira n'igitekerezo. Ikibazo rero mfite, urabizi neza ko abanyamadini bamwe na bamwe banga gutanga amaraso cyangwa kuyahabwa. Bimwe rero njye nagerageje kuganira na bamwe muri bo ngo numve impamvu yayo zibatera. Hari abavuga ngo iyo utewe amaraso wenda tuvuge niba nyiri kuyatanga ari umuntu ufite imyitwarire mibi nk'umujinya se, ngo ashobora kugira icyo yahindura ku mubiri wa muntu uyahawe nawe akaba yagira wenda imyitwarire mike muyo afite. Agira rero mutubarize dokiteri, niba ayo maraso uyahawe hari imico runaka wenda itari myiza cyangwa se imyiza muri nyiri kuyakurwamo yari afite ikaba yagira izindi ngaruka igira kuyahawe wenda nawe akaba yagira imyitwarire nk'iyo njya amufataho. Icyo ni kimwe igitekerezo rero byabyo byose nubwo ibyo giye ntarindiza ariko nzi ko amaraso y'ibya no yinagenda agirira neza abantu aba umukristo kandi dufata urugero kuri Kristo watanze amaraso y'igiciro ndetse anarusha yacu agaciro amaraso yakaba aragira akamaro nyine abasuye isi bose
ariko ntabwo yinjiye mu mubiri iri defo
ya
ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri w'umuntu
oye ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri
twikomereze
dutekereje agaciro k'amaraso natwe dutanga afite agaciro abakristo ngenda bakangurira kuyatanga kuko amaraso nta kintu rwose gendekereza ko kibi atwaye kuba yahabwa nyine bayatange apana ibyo nyine ibyo byo kuvuga ngo yengatira ikibazo kuko abaganga barabyize kandi barabisobanukiwe sintekereza yuko hari ikibazo gihari bakemera ko nyine natwe tugira ikibazo cy'ubuzima kubera ayo maraso gusa nyine muganga dusobanuriye niba koko hari uburyo amaraso yaba ava mu muntu kuitse runaka ikaba yagira ikihindura kuri wa wundi nyakuyahabwa
urakoze cyane ni defense ikibazo cyawe cyumvikanye muganga Gatare muri makeya musubize defense kuri izo mpungenge afite
murakoze cyane impungenge ngira ngo za mbere nizerekeranye n'umuntu kuba yahabwa amaraso y'umuntu ufite imyitwarire runaka we akaba yafatiye imyitwarire ibi nanone bimeze nka bya bindi navuze bya mpite ni ku buryo nta bushakashatsi buhari nta naho bihuriye yewe ko imyitwarire iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni igihe umuntu aba yarakomoye ku babyeyi be icya kabiri ni environment dukuriramo cyangwa se ahantu dukuriye niho haturemamo imyitwarire runaka ituranga umunsi ku wundi rero guhabwa amaraso nk'uko nabikomeje kubivuga uba wahawe za nsoro zitukura bahabwa twadufashe cyangwa se amaproteyine afasha amaraso kuvura ntawe rero bihuriye n'imyitwarire cyangwa se imico runaka uba usanganywe ibyo ni ibintu abantu n'igihu abantu bakwirakwiza ibintu ariko ntawe bihuriye n'ukuri yari yavuze ko ku abanyamadini batajya bemera gutanga amaraso cyangwa se kuyahabwa kugira ngo icyo navuga ni uko buriya ni nk'uko utakwambara amasogisi hejuru y'inkweto buriya hari ikibanziriza ikindi kugira ngo kwemera bibanzirizwa no kubaho kenshi umuntu akenera amaraso ari uko imiti ibindi yose yananiwe bityo njyewe inama nabagira ni uko bagerageza bagatekereza ko mbere yo kwemera bagomba kubaho bakaba bafata icyemezo cyo kuyahabwa cyangwa se hari n'igihe banga burundu kuyahabwa ariko icyo gihe agasinya akavuga ko atemeye guhabwa amaraso hari ingaruka zakurikiraho akaba yabyirengera gusa hano na stressinga ko mbere yo kwemera burya tubanza kubaho
twakire Gordien uranyumva
ndabumva
urahagana he
mubundi mu ntara ya Karusi
ikibazo cyangwa igitekerezo
ntabwo mbaza umutumenge umuntu mupfukana maze akaba amuvize gurupe imwe y'amaraso mbega umuntu adatanga amaraso iyo mfite akayakenera muramusaba amahera atange mu muvuri akwigira iyo atanga wewe iyo yakeneye bihora bigenda gute murakoze n'icyo kibazo nari mfite
urakoze Gordien mwamusubiza Dr. Gatare
numvise icya kabiri cya mbere ntabwo nagikubeshe neza numvise cyo kwishyuza umuntu aramuka atanga akeneye amaraso kandi we akayatanga niba haba kumwishyuza cyangwa se kutamwishyuza
n'abantu bavinda imwe niba bagira amaraso amwe
ya murakoze abavinda imwe yego bashobora kugira group imwe y'amaraso ariko navuze ko biranashoboka ko bagira group zitandukanye z'amaraso hano reka ntange urugero kugira ngo byumvikane neza tuvuge umuntu afite blood group A
blood group A ashobora kugira nkuko nabivuze igira ubwiganze kuri O. Ashobora kugira blood group A muri laboratoire y'ibyo twabona, ariko afitemo ka O ka kihishe, akagenda agahura n'umuntu n'undi ufite blood group, tuvuge blood group O. Okay, ni ukuvuga ngo uyu nguyu birashoboka ko babyara, aba bombi babyara abana, umwe akagira blood group A undi akagira blood group O. Iyo ni ibintu bishoboka cyane. Urumva ko abo bantu baba bavira imwe ariko blood groups zabo zitandukanye. So birashoboka ko blood group yaba iri imwe kubavukanye cyangwa se ikaba itandukanye bitewe na genetics cyangwa se uturemangingo tugize groups z'ababyeyi babo. Ikindi yari yabajije, ese umuntu aramutse akeneye amaraso kandi we atayatanga arishyuzwa. Sinzi mu Burundi system sinzi ukuntu imeze, ariko twebwe hano mu Rwanda amaraso politiki y'igihugu ivuga yuko amaraso atangwa ku buntu ku muntu yaduhaye, yewe agatangwa nanone ku buntu kuri wa murwayi uyakeneye. Nta kiguzi na kimwe umurwayi atanga. Yewe natwe nta kiguzi na kimwe dutanga kugira ngo umuntu abe yaduhereza amaraso.
Ye twakire na niyo kindi uranyumva?
Yego ndabumva, mwiriwe neza.
Yego mwiriwe namwe. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Nyarutsa turimo turajya ku musozo.
Yego cyane, igitekerezo mfise ndiko numviza ibi bintu bijyanye n'imigu y'amaraso. Dufate ku kibazo cy'ukuntu bamwe bamwe bakunda kuvuga yuko nk'abantu dufate bubakanye badase hariho burya buntu bw'amaresisi positive cyangwa negative ngo bashobora kutaronka abana kutabyara. Rero ibyonye kenshi mfate nko mu Burundi abantu baba bazi imigu y'amaraso ni bakeyi cyane, usanga ari bake keretse nk'abantu rimwe rimwe baba barize cyangwa bakaba batanga amaraso n'ababa mu bisagara. Ibyo rero kenshi mugabo ndabyitegereje kubera benshi bapfa gutwara nuko nyine baba ntibarinda kuja kwipimisha. Nagira sabe nk'uyo nk'abo babyumva bikajya nko mu mugambi w'igihugu kugira ngo bapime kuri amaraso, imigu y'amaraso abantu benshi babe bazi imigu y'amaraso, binashoboka bishyire nko ku makarita y'akarangamuntu. Hamwe umuntu kuri karita y'akarangamuntu yiwe agenda ariko n'uwo mugu w'amaraso, ku buryo nk'igihe binashyitse akagira ingorane kanaka ari nk'uwo bashobora kurondera amaraso byorohe. Rero icyonye nibaza yuko uwo mutumire bobidufashamo bakabicisha nk'ubushikiranganji busanzwe bukukira amagara y'abantu bakabishyira mu mugambi wa leta kugira ngo ibyo bintu bifashe ku bantu abari bo bose. Hama nicyo gitekerezo nari mfise kuri ibyo bijyanye n'umugu w'amaraso. Hama nawe mutwi radiyo Ijwi ry'Amerika nagira ndabashimire ku kuntu mutwitaho mu bice byose bijyanye n'uko abantu mu mibereho y'abantu. Nongera ndabasaba yuko ino mu Burundi hari ukuntu biza biracika kenshi kuri umurongo dufatira kuri 95 n'ibice bibiri. Kenshi birakunda gucika hakaca humvikana radio y'u Burundi. Sinzi ko mwobiraba ukuntu mwobitunganya kugira ngo dusubire kubyumva neza nko mu minsi heze. Murakoze igitekerezo cyane cyane ico.
Urakoze. Hashize igihe kingana iki mwumva bicikagurika?
Haraciye nk'amezi abiri biraza biracika n'igihe hahera nk'umunsi tutayumvirije. Ariko ku mwanya ariko ukuntu bicika mu mwanya mundi mwanya bikongera bigasubira ku murongo.
Ye urakoze ko tuzabwira ababishinzwe bakomeze bakurikirana icyo kibazo ko hari n'abandi bari babitubwiye. Ye urakoze cyane. Ye
yego namwe
nagira ngo mbagaruke ho Dr. Gatare mbere yuko twakira undi mukozi w'Ijwi ry'Amerika.
Niyo kindi yararimo atanga igitekerezo cyawe, ntabwo nakivugaho byinshi.
Nitwizere ko aba mu Burundi babyumvise.
Kugira nakigeza ku buyobozi bonguriye tukareba ko icyo gitekerezo cyo cyashyirwa mu bikorwa.
Twakire Jeremy Jeremy.
Hello.
Yeah. Urahagana he Jeremy. Urahagana he.
Ndi Bujumbura.
Yeah. Nyarutsa kibazo cyangwa igitekerezo.
Ndagira ngo urabona hari ho abantu cyangwa bagenda mu ngwara cyangwa bete cyangwa hyperhidratation. Nani nabo bari kuyo gutanga amaraso.
Dr. Gatari. Jeremy arashaka kumenya niba abantu bafite abantu muri make ni bande bashobora kudatanga amaraso babafite indwara zihe.
Murakoze cyane. Mbere yuko umuntu yemererwa amaraso hari ibyo bibanza kurebwa. Muri ibyo ngibyo harimo imyaka nk'uko nabivuze 18 kugeza kuri 60. Harimo ibiro bigomba kuba birenze 50. Harimo kuba adafite indwara za karate, harimo izo za diabete, harimo hypertension, harimo za asthma n'izindi. Hakaba harimo nanone kuba ku miti, hari nk'imiti tuzi ishobora kuba yahungabanya ireme ry'isaso nka aspirine. Uri kuriya miti ntabwo tumwemerera gutanga amaraso kumara amasaha byibuze n'umunani. Ngira ngo ibyo yabazaga diabete na hyperhidratation se bemerewe gutanga amaraso, igisubizo ni hoya. Ntabwo abangaba bafite indwara za karande baba bemerewe gutanga amaraso. Ikindi ngira ngo yabajije se bo bakeneye amaraso bahabwa amaraso asanzwe. Yego, bahabwa amaraso asanzwe bapfa kuba bahuje no wayatanze bahuje ubwoko bw'amaraso.
Noneho amaraso tuvuge nk'iyo bayatanze, abantu bayatanze abikwa ashobora kumara igihe kingana iki abitse
amaraso? Twebwe nko mu Rwanda tuyabanamo ibice biyagize, tuyabanamo isoko itukura, udufashi na plasma. Insoro itukura tuzibika iminsi 42. Insoro nako udufashi tutubika iminsi 5 gusa. Umushongi ariyo plasma n'ikindi gice cya kane cyitwa cryoprecipitate antihemophilic factor tubibika igihe kigeze ku mwaka.
Noneho iyo murebye muri rusange musanga amaraso atangwa mu Rwanda abahagije mu bitaro byose biyakenera?
Murakoze cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kugira ngo igihugu kibone amaraso ahagije cyatanga kwa muganga, ko byibuze 1% y'abaturage bagituye baba bagomba gutanga amaraso. Ubwo bivuze ko nko mu Rwanda rugizwe na 12 million z'abaturage, abantu bageze nyabyo akagombye gutanga amaraso. Gusa ntabwo ari ihame kubera ko nko mu Rwanda iyo izindi nzego zose zikora neza, programu ya malariya igakora neza, ababyeyi bakisuzumisha bakajya kubyarira kwa muganga ku buryo batavirirana, polisi yo mu muhanda igakora akazi kayo neza, impanuka zikagabanyuka, ntabwo abakenera amaraso biyongera. Bityo rero nko mu Rwanda uyu munsi dushobora guhaza ibitaro ku rugero rwa 96%, iyo twita hospital satisfaction. Ni ukuvuga ngo ibitaro niba bije bishaka units 10 z'amaraso byibuze tuzihereza 9.6%, niba ariko nabivuga. Bityo rero mu Rwanda amaraso abaturage batanga, abaturarwanda batanga arahagije. Nk'umwaka ushize twafashe udushashi tugeze ku 68,000 na 958. Utwo rero turaduhagije bitewe n'uko n'izindi n'izindi programme ziba zidufasha mu buryo bwo kugira ngo abakeneye amaraso babe bagabanyuka. Na gatandatu kw'ijana ni igipimo cyiza cyane.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Gatare, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda. Nkabashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Engineer na Fatuma Kararimase, namwe mwese mwaduhamagaye mukaduha ibitekerezo n'inama. Ngaho rero mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza. Eugenie Mukankusi kuri mikoro, mukomere aho muri hose.
Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika birabandanya.